hapana mwingine unaua wewe tena wahuisha wewe Mungu ni wewe hapana mwingine na ni wakuokoka mikononi mwako Mungu ni wewe hapana mwingine unaua wewe tena wahuisha wewe Ai Mungu ni wewe hapana mwingine na ni wakuokoka Everybody and I say Mungu ni wewe
You are a man.
You are a man.
Terrible God.
kama
tena ni moto ula oh yeah every voice lifted out Tanzania say huna tisha hallelujah hela hela for the last time tena ni moto yeah ula hawo oh yeah
una tisha
hallelujah God bless you, Tanzania.
One more last time. Unatisha, yeah. Ay, 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 yeah. Oh, unatisha. Come on. Embu mshangilie Bwana tena kwa makofi. He is the mighty and terrible God. Indeed, he is.